Democratic Alliance e nka kgato e potlakileng ho lwantsha bothata ba boshodu ba dikheibole ka hare ho mangaung. Re ipiletsa ho SANDF ho eketsa basebetsi ba tshireletso le ho tlisa tshireletso ya poraefete bakeng sa dibaka tsa boshodu bo atileng ho bona. Dibaka tse kang Hilton di na le boshodu ba dithapo kgafetsa, bo siya malapa a mangata le lefifi, mme bo beha malapa le dikgwebo kotsing. Re kgothaletsa baahi bohle ho tlaleha tshebetso e belaetsang. DA e tla tswela pele ho kopa kgato e matla ho sireletsa baahi ba rona le ho busetsa polokeho.